mwesatu utumye mwaka chijambia ubufunze tegwa nyuma bia biri mwesatu utumye mwaka chijambia ebintu byagwete byanoga mami wavu ya gwefuga najja kabya abantu enaku nabafudde nabonjolo watu tabaga basaba badde abalungi benkizo n'obubenje okwesoma mabati saga mweyagira neswaza abakungu benkizo n'abamu kwabo basibwa kabaka weekaseesa omumbere emisango okugisuula ebbali nadda mu lubiri yadde lwayo cwa isebantu yafunvuwa ine bantu omuwutula embaga busoga yaffe essanyu mubiri abiri mwesatu ne beni yali aweza asatu natulabula obutabongota biri abiri mwesatu gubadde mwaka kijambiya biri abiri mwesatu ogwo gubadde mwaka kijambiya biri abiri mwesatu gubadde mwaka kijambiya nzijukidde ekivulu ekyali ku freedom site ekimenke byekyekola abajji okudigida mabuwe kulugulamu amazima obulamu olumbe lulina amatire neera mu 2023 brother natoli ne lwagula ne jajja ichuliisima yattibwa byasaaba ettima nengola charles omukuumi okumulesa emmere ate n'amala naye ne yeerasa bigudde uganda ebyennaku pawulo kawanga yaziikibwa owa democratic party kati yeddippi matankane yaluna ekwiwa esiga katolu bwamalwatuga ifulinira gwomulesa emmere music fratanti yalumbibwa neera mu 2023 akabenje ku mazzi ne kagguka bambi ab'ekisa basoli Haji Huseini kyanje yaziikibwa etuuma mu buddu olw'ettima eyalunga akatwako weebale esooli gikungula ndaba aponyerwa mulya oyo kaali kabenje ku kkubo n'ow'ekitiibwa bwe lutyo panga Joyce ne lwagula ne Dr. Kinjagre yafiira mu mawanga g'ebule n'abayizi b'e Lubiri hababwe babattira mutima 2023 utumye mwaka kijambiya ebintu byagwa tebyanyuma 2023 gubadde mwaka kijambiya 2023 ogwo gubadde mwaka kijambiya 2023 gubadde mwaka kijambiya bangi yali eswaga yatufugamu ennaku zaali bbiri n'awa testimony enyabula ey'obuwoomi bw'entebe obweza kambuweereze n'alonga mu nga niita sipiika ndabira inginiya saalongo magogo fufa n'eyali roopu yakyusibwa jowero ssenyonyi n'azambala kati yali leader of opposition pulezidenti wange yakwatibwa kyagulanyi ng'atonnye entebe onarebo nyeko weebale wabalabisa okozesa simu kavule makerere ku bbiri ekitebe ky'abaagalwa ne kiggulwa national unity platform kansala mulumi baabuwe yakuba ba kansala kibo bwe baali balonze ebyenziro abayaye baatokosa sobi mbu be yali akolera omugenzi kirumira yabyogera ngalaba bwakafiiramu neera mu 2023 katonga naggalwawo olw'enkuba ennyingi n'entambula n'ejjesa ennyalala mu kisafi kwekeeya gw'ettaka ebbola n'akafiiramu omulamuzi kakulu neeza embuyaga kati ezikuntana omwana w'e Kabungo yakoonoola ogufu mu langi ya bbulu FDC n'efuna pulezidenti mulwanyisa nguzi namoonyi w'omuntu maama yeesomboola pulezidenti mitembolo yalambula ensi abaabevenganga mbunoga muggwa yabatuuza bufoofofo baamuyimiriza bemuwangaala nabo mubandabire nnyo nsangibwa busiro wali era ewange maya Masaka site gyenzaalwa mbatumidde iwalana MP Bukomansimbi nkutumidde nnyo n'MP Nakimwera abaakasimba mbamutukiikirira Francis Ssebunya mwana we kankusabira ogaggawale ndabira Sawula Akimu ajje bukota olugambo lw'ennina wangala nnyo mwana wa Mutesa.